Muzika chana mkeka, kaenda fia ujolepa. Sijavamia kwenye lecture, Caribbean reggae nature. Pure weedy, nakuwa bigi, na shesha yeah. Mana midaya kupemesa, dia forever miwasa yeah. How remix on the this one. Misi dile, na misi dile ya siku zile. Na misi dile ya siku zile. Na misi dile. Tuna silimisha, 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 silimisha. Tuna silimisha, 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 silimisha. Peace kama rasta, pamba ni yanganga ni faster. Badae tunangata, wana wana Africa definer. Ataki keti zokodi ni minor. Itupechaka, dera kunase, kibao kata, kwa minata. Kuwa bigi na sheshoge, mana midaya kupemesa. Dear forever me was sad, yeah. How remix on the this one. Mi si dile, na mi si dile, eh, eh. Ya siku zile. Na mi si dile, eh, eh. Ya siku zile. Na mi si dile. Tuna silimisha, 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 silimisha. Tuna silimisha, 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 silimisha. We'll be right back.